Primicro, ngari ko nge na Jeffrey Mutagoma, amoro na mahirga kuri mesi.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu Rwanda. Ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika. Muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco rindi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinjira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abakora ibyo babagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butembewe. Kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacungagereza. Uretse ibyo, ubu tubagezaho iki kiganiro hari abagabo 18 bafunzwe bazira ibikorwa by'iyicarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iy'Irubavu iri Nyakiriba ku Gisenyi mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Abafunzwe barimo bari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwica urubozo bagenzi babo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba. Uyu ni ufatwa nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza. Urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Baregwa impfu z'abafungwa bagera muri 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga. N'ibyaha byo hagati y'umwaka 2019 n'2022. Nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga agatoki u Rwanda rwabyamaganiraga kure. Ijwi rya Amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi w'abagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwicarubozo mu magereza. Tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi kubibera muri gereza. Dutangiranye na Jean de Dieu Ihorahabona ugiye kumara amezi 7 asubiye mu buzima busanzwe. Yari afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu mujyi wa Kigali. Yatangiye adusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini.
Ni ukuvuga ngo iyo ugeze hari muri gereza murinjira ngo bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, bamara kubasaka bakabajyanaho kubereka aho muryama ni mu kato, bahita mu kato nyine kuko iyo uhageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange. Ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo bakavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizamini. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byo ari byo. Ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito, uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe.
Mwese rwose ku murongo, waba uri umusaza waba uri umwana, mwese mbese nta gaciro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito baya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe. Nuko ubwo rero umuntu utabashe kwituma ubwo ngubu ntago bamujyana hamwe namwe, bahita bamujyana mu kandi kato kiwe mpaka nawe abashe kwituma.
Nyuma yo kwituma se,
iyo umaze kwituma nyine ni ukuvuga ngo hari abitwa barapi cyangwa se abasekirite, abo ngabo nibo bahagarikiye. Ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba ukinguye ngo byarangiye, nuko ugaterura ukajyana muri toilette.
Bababwira ikigenderewe?
Ngo njye naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabonye nyine ari umuco utari mwiza mubi nyine, ubona ko ari iyicarubozo kuko niba ufashe umuntu yari amaze ukwezi muri polisi ni ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo umaze igihe urya. Baza kumbwira ngo barimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo ntari umugi ngo aba yahishe mu nda mwene ibyo bintu ngo byibujya penge. Ukibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe?
Wewe wabashije guhita wituma byagenze bite?
nje amahirwe na ibashye kugira nabashye kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho ibari bamfashe bahita banjyana amageragere n'ibikorwa rwankatendi mu buzima busanzwe ubwo rero urumva njyewe nari ngifite ubuzima buzima abashye kubona icyo kizana ariko hari abakibara kubera kumara igihe barya impungure muri polisi akazamanura arizo amaze igihe barya nta badashobora kwituma
muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mubitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri magerage ukiye ukavuga ngo bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini
ubu ni umuco bara muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere ubu ni umuco narawuhasanze musigamo na n'ubu mbese ni umuco
Hanyuma se ko hari umucungagereza wambwiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza we icyo kintu muracyemeranyaho uracyumva ute
None se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva niyo winjiye muri hari muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose umaramo muri RIB uba warinjiyemo baragusatse niyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rongemeranywa nawe ahubwo ntabwo wamenye babigenderewe
ku bwami mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki
oya ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu ugiye gufunga hariya mu by'ukuri haba n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niyo wasatse umuntu ukamusaka mu myenda ngo umubiri wose ufite uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kugirana umuntu ukarwanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo ubikorera aba wamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo abakiri umuntu byagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga atanze ariko ntibayimukorere nuko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka rudafitiye izina rizwi
uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneragana cyane ko nawe akigeramo yari mu bayoboraga abandi banyururu bagenzi be imageragere
arayibonye n'amaso yanjye buri muntu wese winjiye mu igororero rya Nyarugenge iyo acyinjiramo akekwaho yuko ashobora kuba yinjiranye bimwe mu bintu bitemewe mu igororero bavuga nk'amafaranga bavuga simukadi bavuga telefone ubu rero uburyo abafunzemo imbere bishyiriyeho kugira ngo babashe kugenzura ko umuntu atinjiranyije ibintu bitemewe abanza gutegekwa akigeramo imbere akituma ahantu hatemewe agahagararwa hejuru hanyuma mu mwanda we bakagenzura niba ibyo bintu nta birimo nk'uko rero namwe mubyumva ntabwo bikwiye gukora ibyo bikorwa umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye niba koko ari na ngombwa kugenzura ibyo bintu byagombye gukorwa n'abakozi ba RCS abacungagereza aho kugira ngo bikorwe n'abafungwa ubwabo bagenzura umuntu uje gufungirwa mu igororero birumvikana rero ko uwo muco rwose ni mubi ubangamiye uburenganzira bwa muntu ukwiriye no gucika
none si ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo bagukeza ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo
ibyo mvuga nibyo nahagazeho ibyo bintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba yita ngo nibarati nibo bakora ibyo bintu gusa hano bavuga ko batanarinze ko ibyo bikorerwa n'imbere byanga bikunze barabihisha
bibangamye bite
uburyo bibangamyemo umuntu burya nubwo yarafunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amurenga rero niba umuntu akwiye no gusakwa rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatisha umuntu agaciro
bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki
icya mbere na mbere ni ugusaba urwego ngororero ukagenzura ibyuma ndetse ukarica kuko ubwo iyo ngiyo urwego rushinzwe abagereza niwe rwarikurikirana rukanasobanura niba koko ibi nari ngombwa ariko nyenekereza kubera mutari ngombwa yakabaye rishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu yiyakiritswe nawe yakorerwa iki niba rero bidakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'icarubozo bibera mu magereza yo mu Rwanda. Kuri mikoro Kigali mu Rwanda, muracyumva RKB y'urubusa. Kuri iki kiganiro gicukumbuye Radio Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi by'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo. Uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe. Kera imyanya y'ubundi ni ugushyira ku gitiyo.
Yego.
Urabona hariho nk'abantu baba bafunzwe kangahe. Iyo bakubonye baguceka cyangwa se akubwira ati ufite ibiki ukanga kubyerekana. Kenshi kandi nabibonye hari igihe usanga yapakiye.
Yapakiye gute?
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi. Mukibona ashaka na mugenzi we ubundi barabifata niba ari nk'itari niba ari n'ibindi biyobyabwenge sibyo bakashyiramo mu dupapuro bakazinga kuko akenshi ushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo atagasigaho arangiza agahina agashaka mugenzi we urumva
akakimutsindagira mu kibuno
umva uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda
ibyo bintu wigeze ubibonaho
cyane rwose ndabizi cyane urabona ayo bakuye mu ntara ashaka kuzana za ngeso zo mu ntara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo babazanye ari benshi nabo ku muryango kuko baba ari bakeya basaba umusada mu maparato navuga ati muri iparato dukeneyemo abantu baza kudufa umusada wo gushaka abantu bazanye njyewe bamamagaye mu musada tugenda ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka gusobanura kugira ngo ukumve ko yagateriye
yego ko gushyira ku gitiyo
twageze haba harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine barabashyikirije abo babashinzwemo umutekano imbere buri ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeye ate kibuno noneho ikindi wasa nk'aho hari n'akamanuka ukamwicaza areba haruguru badafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bikasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi mushyire nk'aho ukambwira ati nyesanyesa ko nyesanyesa ntabwizi
oya
ushobora kwicara gutya urabona mugiye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka agaciri gake ubikora vuba vuba nibyo bita kunyesanyesa iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro 30 ibyanye apakiye uhita ubibona vuba aragenda ntabwo yemera ko yisabye muri tuwarete amukubita igitiyo amubwira ati ngaho nyesanyesa akanyesanyesa nk'iminota 15 abatangiye nko gushyuha nange bahita bamubwira ati ngaho ituma ibyo anyesanyesheje yaje kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera akanyesanyesha n'iminota 3 ahita yisayigiye bya bintu byose yagize ate yapakiye bikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura nyine byuko uwo mugabo twamukuyemo amafaranga agera mu 100,000 na 30,000
yari yayambariyeho gutyo
ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani agapakira burya iyo babikoze igihe kinini ndabona ibintu byawe nk'abatinganyi bagatsindwa nabo baragenda bagapayuka bakarira ububiko bunini
iyo ni inkuru
ariko ndamugenye wangewe tuvugana ntabwo nyitiriwe ubundi we urumva ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye
ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo
ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya iyo ubanye n'abantu cyane urabakira nyine ukavuga ati niko bigenda wowe tuzadufata tuzaza tumuhana ariko niyo ari gushyira nk'umwe ati wakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wawe akavuga ati akiyego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyane ntibakujyane ati kandi byose bikubemo bakamujyana ku gitiyo bamara kumwica ku gitiyo bakagenda bakamukorera iyo mukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi agumara inshuti yanjye
y'amafaranga agumaraye
cyane rwose abaraye kugira ngo umufungo w'iki gihe n'umufungo wa kera baratandukanye ayazana yamara kuyasitaje akavuga ati akuyemo akiyego akiyabaye akayabaye sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo barangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandika rwose bakamuha konte ye sibyo akajya gukoresha n'imisanzu abaraye
none se niba hari uwo mushikirano hagati y'abafungwa n'abacungagereza kubera iki bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yajyana mu nda yanyujijemo hasi mu kibuno ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira kukibigera kuri urwo rwego
yewe reka nasubize aho ngaho nagiye kure ni ukuvuga ngo urabona nka gereza ya Rwamagana n'izindi gereza
yego
kuko ngenge nabibonye nagerage nabibonye nka gatatu cyangwa kane ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwanjye gushiramo urabona yavuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuka cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga ubyumve neza cyo tukabajyana mu nkiko yagerayo urabizi abahaje abaturage babo kubareba bakurikirana imanza zabo sibyo kuko wamugani kurinda umuntu kurinda biragoye ashobora guca hirya utabireba agahitamo amuhana ikintu kitemewe amubwira ati kira udufaranga uzatwifashisha noneho ya mafaranga amuhaye akavuga ati amafaranga barabanye abo ku muryango wari uri butume ngira gute n'ibyiza ni cya gihe mujya nko kuvayo agahita yapakira kwaka nyine akubwiye yagera mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira noneho rero mbaza ngayakoresha gutyo ageze kwa muganga reba abacungagereza bafite risike nyinshi kandi igihugu ntabwo kibireba ntabwo kibizi ushobora kujyana kwa muganga reba sasha nawe uriya kuntu sasha yubakitse nibyo bitaro nabashije kuvurira inshuro nyinshi muri sitasita bari ushobora kujyana abafungwa 50 muri abacungagereza 5 cyangwa 4 abo bafungwa bari bujya muri serivisi zirenga 10 iyo mugezeyo sindumvumvume urumva nari muri risike yo kuba naturuka cyangwa akagira ikindi kibazo kiba iyo nshyize na hariya nkabona serivisi ziyegeranye aba nenda bapushe nawe ugahita mwicara ahangaha turajya ku yandi maserivisi aho ngaho bashoje nahita mvuga ati babiri wowe urajya muri serivisi nawe ujya muri iyi serivisi njye urumva nsigara ku muryango nshunga aho binjiye ari babiri nshunga n'aba bandi bangahe bandi bane wenda bari batandatu nshunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi zindi ndi umuntu umwe we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga babigiramo uruhare ashobora no kubwira muganga ati wamfashije akimpamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe mfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru agahita amumuhamagarira wenda ahubwo ati njye kwa muganga wamfashe iki wangije ibyo ntangaha ko mfite udufaranga ukamfasha cyangwa akabonye n'abakirinda ubwo urumva ko ari amanyanga akoze simbizi njyewe ndi hanze ndi mu kazi akajya kuza guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze wumvise za risike duhura nazo iyo ugeze imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangare bagerageza yuko wari ukeneye mani pawa ku mbaraga wari ufite
kuri kwa gupakira kw'abafungwa icyo bakunda gupakira cyane ni iki
ni ukuvuga ngo icyo bakunda gupakira cyane kenshi ibintu nabonye ubu telefone buto buriya gatushe ari yose iyo yaba na simatifone umufungwa amenyere gupakira arayipakira ariko ubu telefone buto amafaranga ibyo rino n'abagore burya bajyaga bapakira itabi buriya umugore agakingwa n'imana umugore arapakira hose akahapakira
umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina
cyane rwose akabibikamo akamakinga akagenda zizo bisana hari umugore nuko namwibuka neza bigeze kumusaka bamukuramo itaye ibikamba gitaye aramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose
uretse se mageragere mu yandi magereza naho biba biriyo
ahubwo niho biba cyane
ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo
hose naho butaba mbere ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe iraduka hose nyine irakwira hose mu magereza ubwo iyo bakuzanye bakagukeka tayari ntabwo ugomba gucika aho ngaho bagakubita igice bakagusaka bakaguca akazakwereka reka nkubwire kandi cyane
yego
iyo yapakiye sibyo hano munsi y'umukondo yenda yo hasi ubundi iyo umufashe niba ugeze gutya agacuka asa nk'umukubita agashyi yapakiye uhita ubibona biramubabaza cyane
utarabayeho uba wumva ari ibintu bidasanzwe
nyine umuntu utarabayeho cyari igitabo ngenda numva ntacyandika
kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwarabihakanye nk'uko madamu Therese Kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bugira buti
ibyo ntabwo bibaho rwose ntabwo binashoboka
tuvugana na madamu Providence Umurungi utegeka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo
twebere na komisiyo tujyemo nyine muri monitoring ariko nta mufungo ari waratubwiye kese profete nawe mpamvu uvuganye mujye mubabwira batubwire babwire komisiyo nicyo dushinzwe sega nta nubwo rwose tunakeneye kugira tujyeyo n'ubundi tunatunguranye nta kugira ngo tunamenye ariko niba umuntu amenye nk'ayo makuru ashobora kugenda kuko akagenda akayabaza ngiye nsoma kandi twemerewe kuvugana n'abafungwa nta muyobozi uhari ntaki ariko so far mama monitoring twakoze kandi duheruka mu magereza ngo nibura yo muri Kigali dufite nayo kugira mu kwezi gutaha mu yandi makacu
yego
nibura ngiye informasiyo mu nayisi yamenya n'uko abaza nawe byabayo ukabikorera n'ubuvugizwa ni pratique ubundi nyine ni ihohoterwa nyine ntabwo ari ntuza ntabwo byemewe ariko twebwe ku giti cyacu so far nta muri ripoti dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira
yego
ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo ariko nibura na information tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazakibaza nk'abo ngabo bafungurwa bavuyemo
yego
wamurashyira ko ashobora kuzaba kuri komisiyo cyangwa se akanamvugisha niki kubyo namugira kubyo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo umuntu azajya ajya muri investigation nitujya muri monitoring akagira no kuri investigation ariko ko iyo practice niba ihari n'ibiri generalize kuko hari igihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari pratique zabo utari generalize hari aho usanga wenda ari muza niba tekinike umuntu amenye ko ari practice tubakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzemo harimo such kind of practice twebwe duhita tunavugana n'inzego z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it kandi tukazasubirayo kuverifiya ko batitagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanutse byacu hamwe byanacitse ko twagiye dukora ubuvugizi cyane nshobora ko ari bigomba guhagarara
aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga
ariko ubu ngubu urebye bwa nko mu makasho n'ibikira niyo kandi ugiyeyo ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo rero uhita yoherezamo nka investing nka inspection yabo bagahita bagira babahana
nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana Steven Kabera yahoze afungiye muri gereza ya Rubavu imwe muzavuzwemo impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga Kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya Rubavu
nduzi nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mu imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wanikaga abantu bangahe
ibihumbi 815
kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo afata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari impinduka ubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere
ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga gena y'inkiri muri gereza ntabwo twakishimiye cyane cyane ko umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na RCS iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo gukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu m'imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwe bere gute kandi ari bo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo perezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma umunyacyaha cyangwa se umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba
ibintu bivugwa muri iyi gereza no kuri ni ibinyoma bari abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri barindwi kubgawe nk'umuntu wahabaye iyo myaka
ibyo bintu ni ukuri ntago nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye ibimuga nibo benshi kuruta bapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanjye bitagangarambe Xavier Alias Muchaina we n'umwana ungana na murumuna wanjye yaje ansanga hari yamwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho baba buhari hari nabandi nabandi n'uwitwa Peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo nawe ubwa uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye, ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa iyicarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta, nta kesi agaragaza uwo muntu yatumye amugira kuriya akagira ubumwere. Ibyo nibyo bintu twibazagaho cyane cyane
kuri uru rwego. Ni kimwe twiteze ku butabera,
icyo twiteze ku butabera twiteze ko bahamagara abatangabuhamya, bagahamagara abashinja n'abashinjura, ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe, hari n'abagizwe abere, ndetse hakagaragaramo na ba bantu tuvuga ngo bari abayobozi ba RCS bagizwe abere, ndetse bakisobanura tukareba ukuri kukagaragara, cyane cyane ko hazaba hagaragayemo abatemwe.
Nk'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga amakuru cyangwa uneka abantu 800 wigeze kuvuga uti uwaguha ijambo buri umwe muri bariya baregwa bose bakorwa n'isoni?
Ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu. Harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya, cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya, babasha gutanga amakuru birakurikiranwa, cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri, ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu. Niyo mpamvu bari abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishije ngo bamwe babaye abere abandi baba banyabyaha.
Bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwe abere ari n'abahamwe n'ibyaha, imbona nkubona urabibona gute?
Njyewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza, kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo. Hari benshi bakubitwaga mpahagaze, hari benshi bishwe mpahagaze, ariko kubera ko njyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu, nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite, ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga, bitewe na n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye.
Iyo havuzwe ibikorwa by'iyicarubozo kandi mu magereza abantu baba barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse, ibyo bindi biza gute nk'umuntu wari ushinzwe iperereza byashingiraga kuki?
Za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano, nubwo tuvuga ngo uburenganzira buhabwaga no hanze, ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiye politiki, hari nk'uwitwa Sylve wahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire n'uwitwaga Fabien Twagira Yezu n'abandi n'abandi bazamurwaga, nkatwe dukora muri sekirite komiseri ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya na gutya na gutya na gutya, nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi, nyamara twagira imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubipresenta tukabashinja, nyamara ibyo bintu batarabikoze. Twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa Semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru, bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri 200-300, nyamara ibyo byaha atari ibyaha byabaye, ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo.
Hari ikindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije?
Icyo nakongeraho ni uko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya Rubavu abantu b'ibyumva nk'ibinyuma ntibabyumve nk'ukuri, kandi ntago ibihumbi birenga 800 by'abaturage b'abanyarwanda nubwo haba harimo abanyamahanga ntago bose baba bavuga ibinyuma. Ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe babajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza none ushingiye ku nyungu zayo ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu, ntago nanone aba ari byo. Ikindi kintu nakongeraho ni uko aba bantu bitwazaga ko bakorera government ari oda yavuye muri government, ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri government ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyawe. akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda siyo yabatumye.
Inshuti bakunze ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangira ijambo, aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi, mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho uko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira. Ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho butaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.